imzimba yamakhosazane namakhosikazi ezweni lapho sidliwa siphila sidliwa siphika luthi sivumelwano ngokuhlwitha ngendluzula ukukhanya isitha sanelisi zinkanuko zenyama ngalo yephuka ijubane kimse liyoba ngumanqoba ngiyoxwayisa nosanozelwe kunezimpisi eziphila emhlabeni kepha sishayisa abantu baze basize babaleke kungani bengaphenduka abazingeli basendle uma kuyimizimba abayifunayo sidle wasiphika sidle wasiphila nansi imzimba yamakhosikazi namakhosazana
ngosingizwa ngiphelela amandla.